kushashinda, japo wametupinga, na Mola natulinda kwenye hii vita ya wajinga. Kwanza tuko juu 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 juu, tuko juu 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 juu, nasema tuko juu 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 juu, sinaona tuko juu 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 juu. Tuko juu 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 juu, tuko juu 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 juu, tuko juu 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 juu, sinaona tuko juu 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 juu. Pasi na hodi bandari kinga na timba, cha mtu kimba na fata yangu vato na timba. Shuka salama mnara mwenge daima umedinda, shida ndo tabu zera za maji kupanda mlima. Kesi kupewa mzama na hewa mbradi fitina, shtaka ni hewa chaidi maboya jaji kapinda. Wengi wapeseo leo beberu kenda kashiba, moja ya mnyonge serikali zamani imekwida. Kujuana so rafiki ila urafiki ni kujuana, watumbo moja so ndugu pendo kikosekana. Yatima hadeki pambana uashikishe mopa, soto mbegu ya heri mkeka ndo uleta sofa. Yeah, we do for the business, that's why stejini na leta madness. Nasifanyi kama ni priceless, wanashangaa mini mtu ama alien. Hey, sieleweki sometimes zero, mamuzi na ufanya kikamanda zero. I'm taking over, chuga wananita hero, R.I.P. faza ima nika zero. Yapo wane tupinga, na Mola na tulinda kwenye hii vita ya wajinga. Kwanza tuko juu 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 juu, tuko juu 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 juu, nasema tuko juu 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 juu, sinaona tuko juu 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 juu. Tuko juu 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 juu, tuko juu 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 juu, tuko juu 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 juu, sinaona tuko juu 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 juu. Sende kizembe kocha pembe tukai, usilete wenge au mapepo ta fry. Unichukia unipende sawa, ukaribia unitenge sawa. Na tafuta mina tafuta riziki, sifai kama kiti moto ndani ya msikiti. Sipe kwi kwa choto mpoto na waza kutimiza doto nyingi. So mpo chopocho pako no coach in my professor feedi. Umaskini undani ya kili na kili nyingi zinachosha, doto nyingi zinakuwa makasi na gota. Unajistukia na ujui kipi unaogopa, usingizi ukosa mano kipata nafsi ilo choka. Kuwa muda so mother brother ni suicide, vua wanda vami da bwada kwa rusha. Inaumiza kuona lemu aminia kata tama, inaumiza zaidi kuona ole msaidia na kata. Kuna tushashinda, japo wane tupinga, na Mola na tulinda kwenye hii vita ya wajinga. Kwanza tuko juu 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 juu, tuko juu 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 juu, nasema tuko juu 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 juu, sinaona tuko juu 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 juu. Tuko juu 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 juu.